and listen to me. Now what? So praying for me, girl. You understand? You're down, girl. You're down, girl.
We want to find you, could have been.
What did you want?
Get my call, I'm on. Madame, what you want? You
could have my call. What
did you want? We want to find you, could have been.
What did you
Mwansubira, kuwe chitofu temu manyiche mwagala. Made nawe mkwanu ngankwagala. Laba sebu ofuna ya basaja wakusigura. Mera na wakisimu ni wakukubira. No yambala nduzu genzi kukula. Laba sebu mkusanga mukabale kabalagala. Koline chime oligwe batubikira. Mazima wena kula vama gezi ni mkusalira. Kajasebe mpulira katebi gambo vionjo gerira. Maikuwe ya funa kusete na njavulira. Mewela vila nyabibi vio wankula. Na lailanzi omuchala siri kudira. Dewe chiva chichi mchala siri kudila na lailanzi. Oh mchala siri kudila leka leka. Oh mchala siri kudila.
Hana ye maiko wana kero mwana nyeno ze kataka.
Ah mchala mwi wani kanyu kula be.
Se afanze watiri jangu ke wange maiko la mwana.
Dala madamu wangonya mwenye nyuko ike.
Choka mbuli mazi baba sata mbuli mazi umwami wanja kanyonga. Sigala wakaka mele nemboweza. Nembulo chuloma myoloma nao. Ngajibuli chironze mbera musirikao. Wambale na kusewa kweto suze wakana. Yenga kwa galo kufangu kwa tangi chatika. Kana unja galango mbita na maraika. We wazifu na sete neja. Mkachoke chine unyisaka. Jito chana vika kao. Kole wala vika walina muka motuka. Ola nengira budi no simula. Na inga wati dala maiko tonsu nyua. Ola nengira budi no simula. Na inga wati dala maiko tonsu nyua.
Changa nuginda, notandike mizemiwi mchale jukwinda. Katize ni manyati kugenze tulinda. Omwana ni muweleza mzee nanganda. Laba sebo mpa wabira mchala ni mufida. So yagala mwana ugo kende jukenda. Gwerabo tuse juku makachoda wetu ndanti. Vyari vyo kudigida katate jikuduguda. Vika chikudugudu kaliada katada. Kubane vokola chichinze tichindu kuda.
Hana ye maiko wana kero mwana nyendo ze kataka.
Ah, chala mwe wani. Kwa mwana ni muweleza mzee na nganda. Na watu kwa wana.